zengenda kutakala nino kujusa tokubulamu neyagaleko nange obulamu bwakiseera
onze simatavu jangu tubibyemu
giko giko giko
kisechazi tondeka waka teomukukwa frigo bajuse badmasu omusajja ngako moto mulenonyo
ulegea
samutwana nange samu tonyi wesebo tonyi wano sunye dongo sema dongo
ea frigo kubanga njagala njo
zengenda kutakala
nino kujusa kokubula munde yagaleko nange obulamu bwakiseera
godi mwambala jangu tunyenyemu
godiwe
toni sengo msajja mulungi nyo
senga
jowanita kamwalya nayeta wena
arakae
fredi chikozi
paulo serubaga
nomwana wensenene sewanyana rashidi musoke bonna batuse omuziki kuoma samu tonyi wasebo
tonyi wano sunye ndongo sema ndongo ea frigo kubanga njagala njo
zengenda kutakala
nino kujusa kokubulamu neyagaleko nange obulamu bwakiseera
wetakalire yasiyamireka wapya kufae utachoka mwenyewe.
Obulamu bwakiseera